Isithombe seshumi nesishiyagalombili. UDaniyeli emphandini wezingonyama. Daniel 6 verse 14 to 24. Inkosi yayingafuni ukuthi uDaniyeli afele emphandini wezingonyama, kodwa engeke ashintshe umthetho. UDaniyeli waphoswa emphandini wezingonyama. Ngakusasa inkosi yaya kuDaniyeli yathi, Daniel, sikhonzi sikaNkulunkulu. UNkulunkulu wakho ukusindisile ezingonyameni. UDaniel waphendula wathi, UNkulunkulu wami uthumele ingelosi yakhe, yazovala imilomo yezingonyama. Inkosi yajabula, uDaniel wakhishwa emphandwini wezingonyama. Ngomthetho wenkosi, izitha zikaDaniel zaphonswa khona ngokushesha. Izingonyama zabaqhoboza. Bangani, kufanele singasabi muntu uma sethemba uNkulunkulu osize uDaniel nabangani bakhe. Noma sibulawa, sisenalo ithemba ngoJesu, owavela kuNkulunkulu ukuzosinika ukuphila okungunaphakade kubo bonke abamthandayo.